Nin fanga dafiriko fɔlen bi sɔrɔla farajɛ tilebinyanfan jamana ka laɲini ka fanga mara ani fana ka o marabolo cow bin ka sigifɛn danbew wajibiya farafinna waati la lakaritigitigi farafinna kama. Yevgeni Prigojin ka laselila fasirila min gansira Rusula bɔlɔlɔ kan. Ni jagokɛla bolo a kunpan tɛ bilen ni farafinna maraw caman bi u yɛrɛ kan hɔrɔnya laɲini. Tanunila Burkina Faso finitigiw ka fanga dafiri ma. Monsieur Prigojin bi a bisigi ko lafiya dabali kura bilala ka kɛ sisan wagati la farafinna o ni fana dansigi kura wali faso mara la. Yevgeni Prigojin ko fɔra ka nafolobɔ tɛgɛrɛ kɛnyɛrɛ finitigijɛkulu Wagner sigili la min yeli lakalila farafinna jamana caman kɔnɔ. A ye Wagner jɛkulu sirijuruya nkalontigiya. Risila lakalanbagaw lasigiden dɔ farafinna camancɛyanfan jamana la Santrafrique Alexandre Ivanov fana ye wagadugu fanga dafiribagaw tanu fiɲɛ sira fɛ Twitter. Bisigila ko Faransi jamana ma sansɔrɔli boloda dantɛmɛ wale kɛlɛli la a mara kɔnɔ ko a labɛnnen ka Burkina Faso cɛdenw ladamu ni a jamana faamaw ye a yamaruya sankarana.